kusipokuona. Sila alisi semi, I can't stop think about you. Wendo unanipendeza. Kama ameniona mimi, mina mpenda yeye. Sasa wengine wa nini? Baby ziba masikio siwasikize. Wendo na kuaminia everyday. Weza kwa moyo na furaha usinisuse. Nitakosa
about you. When don't I need pendeza.